kutwala musomero no kunjuba woi bayamba mubukade bawe chitiwa echibasanira bagondere bayambe mubye bakora ebizibu mfafa bye bayitamu oh bayambe ko basasira. Mwebale mwabankuza ne mungjula ne munzibula maso gale mwangale.